drop an exclusive. For exclusive, it's DJ Freon.
They come Freon.
Conte boy.
They come back.
Black. Jokes aside, it's Conte now boy. Time for some serious African music.
Hello, it's me again,
DJ Freon.
Take away the pen. Kichwa, si ya beba kama. Kichwa, si ya beba.
Hold up. Yeah, the hits keep coming. It's DJ Freon.
But I can never turn the lights.
Oh, hear this. Exclusive after exclusive, it's DJ Freon.
Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
You're in the mix with DJ Freon.
Ni maradufu, upendo wako umenifaa. Ni maradufu, yeah, yeah. Uwepo wako umetawala. Nikiwa peke yangu sijakamilika, hata mipango yangu inavurugika. Hakuna nezidi kwako mama, nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe mimi siwezi ngara. Hakuna tena zaidi yako mama, nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe mimi siwezi ngara. No, no.
In case you don't know, nitacheka nawe, nitacheza nawe, nitaimba nawe. In case you don't know, nitalinga nawe, nitakwenda nawe popote my baby girl. In case you don't know, nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe. In case you don't know, nitacheza nawe, nitalinga nawe.
Inaweza kuwa fresh kwa una time twende mali out. Au okay, kena chosho si mine, naweza kaa kwa couch. Ni try kuku impress hata smile baby angalau. Na tunatesa hii town, tunai run walai. Maheto na kesho aki try kubring u lover down. Usikuwe na pressure, sit down, let me run my mouth. Isikuogopeshe ki sound kama wedding vows. Tumie location uka mali pia to lounge. Night kwa special surround sound, movie loud, do be loud. See you loud, hata bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true. Live to see my dreams come true with you. I smell the wine on your breath. Then you turn around and wine by yourself for me. You got me trying to resist. I pay no mind to the rest. Nana kwangan make a mind, you're the best for me.
You pretty bum look, now you make me love you. Now let me remind you or tell you in case you don't know.
My baby girl,
in case you don't know,
nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitaringa nawe.
Nasema mi, najivunia kwa nuwe. Mafura unayo nipa, nipa darling. Nasema mi, najivunia kwa nuwe. Mafura unayo nipa, nipa baby.
Mr. Worldwide,
Miami.
This is history in the making.
Cuba,
Rayvani.
Yeah, you already know we're taking this one international.
From Africa. Mr. Worldwide,
Miami.
This is history in the making.
Cuba,
Rayvani.
Yeah, you already know we're taking this one international. From Africa to the world.
Mohammed,
Diamond Platinums, Pitbull,
Jayon.
Mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema, aya tuende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema.
Caribbean girl, oh mama tetema, vai con culebra, sabon vai un dedema, oh tetema, dime si tu quieres más. te más, mueve como Selena. Usted te más, bailamos toda la noche. Uña más, por la prima negra, tira coche. Uña más, ya, y terminamos en mi coche. Pasa vos, no está pasado ya.
Baila,
baila sexy, baila, baila douche.
Baila,
pito el limar si bota sushi.
Te te más,
el pushy que sube a douche.
Te te más,
oh, te te más.
Kataka kamenoga, oh mama. Nakapandizi za bukofa, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Aya tuende tetema, oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Mami giri giri, tanura liwa kete. Mami giri giri, tanura liwa kete. Mami giri giri, tanura liwa kete. Mami giri giri, tanura liwa kete.
Look at her, stand right up again. Mommy so sharp, she cut just like machete. Mommy like action, yeah. Mommy ready, mommy jump on and hold it steady. I love the way that she move. I love her in that mini skirts and high boots. From Cuba to Africa, we give them rules. To me, I'm like Biggie, give me the loose. Mommy so bad that she so good. She whine like she should. She's so classy, but she's so hood. I pull her hair and whisper in her ear, mommy.
Let me tell you my story. Nimezaliwa Mtwara, Tanzania. Huko kijijini Chitohori. Hapa mjini nimezamia. Ndoto ziliko kucheza boy. Mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy, I'm sorry. Swara tano kupenda uliposiki. Kama utani si nikaanza kuimba. Mungu si asumani nikakutana na simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Fitina za ndani ndani mara hamu anavimba. Atapendwa na nani makone watana himba. Nikajipa kimani ipo siku nitashinda mana mola ndo mpaji. Hey. Now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka.
Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana roho ya usnichi. Akulishi akuvishi kwa nivepe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga rabu bomba umabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi,
kanyaga,
mashemu fake,
kanyaga,
nuksi,
kanyaga,
kudada dek,
kanyaga,
mawifi,
kanyaga,
paka ma ex,
kanyaga,
mikosi,
kanyaga,
oya kanyaga.
Kanyaga.
Kanyaga. Kama unalicheza zangu.
Kanyaga.
Wale wakuda wataku.
Kanyaga.
Yeah, kitakutaku.
Kanyaga.
Wajue zi namba chafu.
Drop it exclusive, Afro exclusive. It's DJ Freya. DJ Freya. DJ Freya. DJ Freya.
Watu wanataka money. So mikimu itaku posti.
Kanyaga
kunitumia ni picha pigo gani. Eti basi denku posti.
Oh yeah,
kabisa rusi kuchanga changa.
Kanyaga
wakati mwenyewe na majanga.
Kanyaga
sina godoro sina kitanda. Eti nguchangie kodi kwenda kupanga.
Yeah.
Kama butila mugambo.
Kanyaga
wafuruga mipango.
Kanyaga
waze wa insta michambo. Eti baby niunge bando. Uzushi,
kanyaga,
mashemu fake,
kanyaga,
nuksi,
kanyaga,
kudada de,
kanyaga,
mawifi,
kanyaga,
paka ma ex,
kanyaga,
minkosi,
kanyaga,
oya kanyaga.
Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga.
Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga.
kuoga simple style. Na macho kamemeza kungu. And it dimples when you smile. Ninama nipachike rungu. Ila ficha mbali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho kawa danga. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka night. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got.
Only chinchilla make you feel like this. Even before you leave, I know the things I miss. Speak body language when you read my mind. Right before we kiss, you say read my lips. She said I look better in real life. Said she never felt nothing real like this. What took you so long to realize? I'm the one mommy warned you about. Who got too fine? I only three fine. You and your cheap wine. You must be new. I am good for you. Good for you. Bad for your hair. Who got cute to keep dancing your underwear? Yeah, 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 yeah. You got too fine. Only three fine. You and your cheap wine. You must be new. I'm good for you. Good for you. Bad for your hair. Who got cute to keep dancing your underwear?
If you never see me, never sleep.
Shinchina.
I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi mchana paka night. If you never see you never sleep. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku.
Yeah.
Professional, makuhendo. The way you take me to the end. When you human me, I'm an angel. If you want to my heart, go, I'll give you baby carigo. Kidogo changu no chango. Ongeza njonjo madogido. My sherry koko. Wabalidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko. Babu bibi kuwadoto. My sherry koko. Baridi ni pejoto. Kisha tupate kimoko. Babu bibu bibi kuwado.
Lina dondoka.
Nakuuliza.
Hivi unakamota. Panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa pasi. Sura mbaya dawa yake makeup. Uwe kiwembe, nakula kiporo. Nimesha penda sijui kasoro. Jirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vandi kodoro. If you want to my heart, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako. Ongeza njonjo madoido. My sherry koko. Kwa baridi ni pejoto. Yundo itwange kokoto. Peku peku kama mpoto.
Shika mi mento, simezi sitafuni nipeleke dento. Take it down, reduce the tempo. Wind it slow to the instrumento.
Vile kamependeza, pendeza. Tena kanavyoweza kucheza. Jicho la kukonyeza, konyeza. Nyuma mkia kweza, wakweza.
Nisha waka waka, nyaka nyaka. Ways over you, ukikata kata. Unipa nikitaka, tiki taka. Mkomboti wa Yvonne, chaka chaka. Back it up,
wabe.
Take it up,
wabe.
Show me how you want it, my baby,
wabe.
Unofeni chap chap,
wabe.
Baby girl, wine for daddy,
wabe.
Ndaga kokora buri kabadi,
wabe.
All eyes on you,
wabe.
Togana tucheze paka kesho. You want to your chocolate eye, dada. Mujikiri ndaza koli kawaida. Nenda kuzimba kachiyumba cha spider, da. Katika
Kidira, open legs wider. Zina shaku shaku sok al qaida. Aida, holy kawaida. Kawaida, da zina na kawaida. Baby kawaida, da zina na kawaida. Zina bend over, itin and over. Obusibu tayatubuli de wajaba. Uyo mumulabe, tari nambarabe. Ngeri joka kankanye mulete dawarabe. Siku jubisa, abinyumisa. Obuzina waya zinya utukubisa.
Back it up,
yeah.
Take it out, take it out.
Guys,
show me how you want it, my baby. Uno fa mi chap chap.
Baby girl, wine me that. Jaga ko kola buri ka
wine.
All eyes on me.
Dip and wine it. Dip and wine it.
Akachini, chini, lumbu kia. Akachini, chini, kati kia. Akachini, chini, lumbu kia. Akachini, chini.
Nataka ucheze na mimi. If you know me that big a chini. Nataka ucheze na mimi. Nataka ucheze na mimi. Nataka ucheze. If you know me down, pick a chin nini. I'ma bend down, put that thing on me. Let me do the dirty wine, I'ma nini. I'm in a Kenya, Uganda. Dipe wine, eh. Tanzania, Rwanda. Dipe wine, eh. Congo, Nigeria. Dipe wine, eh. Up to Jamaica. Dipe all the way to London. Watch out me dip and wine, eh. Hands in the air if you like it. Watch out me dip and wine, eh. Yeah. See me pretty face and like it. Watch out me dip and wine.
Chini, chini, rumbo kia, mpaka chini, chini, kati kia, mpaka chini, chini, rumbo kia, mpaka chini, chini. Ooh mama get busy, busy, busy. Ooh mama get busy, busy, busy. Wanauliza where she from na wambia tizi. Na buaga manyanga na mkabizi. Mtoto kilizi, mama kilize. Ooh, ooh, nadizi. Ooh, ooh. Not easy. Them girl you burn my calories. Anapenda rafu. Minapenda rafu. Tatu mbili ama tatu chafu. Kila safu juu ya kabati. Chinyo sakafu. Whiny dip 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 whiny.
Mwenye sauti nyororo Mususu ya sorondomboro Na bandoletu la buku Kwa beluzi baka tumoro Mambo iko huku Penzi twalila kwa soro Anipelekesha Msobe msobe Kama fuso la panda mlima Na nilivyo fundi kuchelewesha Kobe kobe, simpidu siko nzima nzima Mukoroge sumu mume, mwenye vijiba vya roho Yata watoka mapunye, mume kwa shako Tena wavimbe na wanune, ishapua yako Itafune hii mune, ifike kunako Oh baby, kushika diuno, kikuchum chum tam Pushika diu no tam tam Pushika diu no tam tam Niku chum chum tam tam
Niki kukumbatia Tamu kolea Mwenzi
Baby, my heart can never turn the lights I know you love me and the love is true Feel the same way, I can't deny Baby, only kuhole, I will die for you I saw usitishwe na
Vimbele,
oh, wanapiga
Kelelelele,
eti kujifanya
Vierengele,
yako sisi ya watawezi. Oh baby,
mbele mbele
mani tantaira
kelelelele
wanuknuko baby
kere kere
kwa sisi ya watawezi.
And I want them to know, oh yeah, hey, hey, you're the one I love, I want them to know, hey, hey, the one I want, I want them to know,
baby, hey, hey,
oh, you're the one I love.
One baby, one for your one baby. Drop it down, baby. Show me you want to see a little chocolate, mama. I saw one baby.
Shake it,
drop it down, baby.
Shake it,
show me you want to see a little chocolate, mama. Yeah, benzi ni shere, benzi pia vita. Tukumbane patanyo siri yetu ya nani. Eh, aga napome stare ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo kanichosha thamani. Ah, penzi langu sicheze kachura iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchepu dharula images.
Images.
Oh my na, moyo wangu mwenzako mi mwepesi. Nisije kufa kwa mapresha ufungwa iweke. Aswa usitishwe naya wanapiga eti kujifanya. Kwa sisi ya watawezi. Oh baby, mani tantarira kunuknuko baby. Kwa sisi ya watawezi.
And I want them to know,
oh yeah, hey,
you're the one I love,
one in the know,
hey,
tina kutulu kumia mia. Kwa kitomi ni kandei, kwa moto baridi zikandei, kama ruba ni gandei, tuwe wote. Akam baby kambei, sumari kwa nyundo ni gongei. Oh Monday to Sunday, I love you.
Oh basi iyo kote, soko bedi kwa kochi kitanda na ichumia. Iyo kote, kiona kwa juu chini naizamia. Iyo kote,
sungura nipe karoti marage sijazoea.
Iyo kote,
na kunja goti na vandisha mori na chichimia. Oh yeah, baby, baby.
Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto. Tinga moka kitenge, tutoke mtoko. Ah, boda kwa boda tutembe, chocho kwa chocho. Tena nikichoka ni bebe, mi kwako mtoto yeye. Rafudhi ya pemba rangi rangi, nyule kihindi chambi chambi. Na cheza rafuko na bambi, boko boko.
Hey, refanta kupa penalty, mpiro shawe kwa kati. Mekaji magol, watinga za kupiga shuti ni kudaki.
Ukichomi ni kande, kwa moto baridi zigande. Kama roba nkugande,
DJ Freon.
Be there, whoa, whoa. it's me again.
DJ Freeman,
take away the pen. Pore kwa kuchelewa, si unajua foren. Na wapa vidonge kutuliza kompa. Kichwa, sijabeba kompa.
Hola.
Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae.
Oh, aye.
Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kusuia mfuwa, wacha inyeshe. Sema na wadese. Utawawa bure, sijalala. Nimeficha tumakucha. Huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa, waulize nani kachi wa buchi. Leo, kama ni kishindo tingisha.
Leo,
kama ni mzuka pandisha.
Leo,
kama ni maji mwagika.
Leo,
kama ni mnazi katika.
Leo,
mane kishindo tingisha.
La 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 la. Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka. Ah, wanga wape vidongi nimebaini baini wanatapatapa. Ah, paka kiyama, tuombe uzima. Waroke kwa kuchutama, na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habisi fitina. Wapike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho, ah. Nalegea, ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari.
Hodari wa mapenzi. Jamani hodari.
Hodari wa mapenzi.
Mchezo ya chumbani.
Hodari.
Hodari wa mapenzi.
Hodari.
Hodari wa mapenzi.
Imara kashikiria. Mwacha vimbe bichwa. Wallahi kanipatia. Anastahiri sifa. Chumba kizima chanukia. Uturi kajifisha. Vidore nasimamia. Ukingoni nafikishwa. Nani kosha mwili kwa maji ya madafu.
Yendo kocha na nanifunza kucheza rafu.
Anijua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu. Penzi lake la ajabu. Majabu, majabu. Mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu. Penzi lake la ajabu. Majabu, majabu. Mahaba yake ya ajabu.
Dropping exclusive after exclusive. It's DJ Freon.
Wanu nipaka harwa. Mikono tende anazichambua. Anilamba. Kitandani humwaga maua. Mingine hata chembe siku anajua. Antua ushamba. Nalitake nini kwake. Nyombe sipewe. Iwe Pemba machake chake. Chagwe mwenyewe. Kanipa pombero yake. Ninywe nilewe. Mambo shegani mwake mwake, mangaka msewe. Libandike, penzi kama gazeti walisome. Tuadabishe, sangara shombo vipweti tuangome. Nikila nilishe, chapati za alizeti. Ninone, tuafungishe, midomo uzi simenti tuashone. Anani kosha mwili, kwa maji ya madafu.
Yendo kocha ananifunza kucheza rafu.
Anijua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu. Penzi lake la ajabu. Majabu, majabu. Mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu. Penzi lake la ajabu. Majabu, majabu. Mahaba yake ya ajabu.
Are you a liar?
cham uhondo utosini sili kwa kijiko nalishwa kwa ulimi napewa divya miko sanitake nini
Four bookings. Call 0727-136-658.